hadalka Raila Odinga hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay maanta mucaaradku ay qorsheysteen inay sii wadaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan qaybo ka mid ah dalka oo ay caasimaddu ay ku jirto, kuwaasoo ay uga soo horjeedaan dowladda iyo miciishada waddanka oo aad u kacsan. Hase yeeshee, Raila Odinga ayaa sheegay inay joojiyeen toddobaadkan dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda, iyagoo soo dhaweynaya wadahadalka bilowga ah ee uu ku baaqay madaxweyne William Ruto.
We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. But in doing so,
diba ayaan u dhignay barnaamijkan maanta oo isniina 3da Abriil aynu qabannahay inagoo sidaasi sameynayna. Aan idin sharaxo, xuquuqdeenna way caddahay, waanu isu soo bixi karnaa, waxbaynu diidi karnaa, si xor ah ayaynu u hadli karnaa. Taasina waa xuquuqda uu dastuurkeennu na siinayo. Haddii aanan la helin xiriirka micnaha leh ama jawaab ka timaada mudane Ruto, waxaanu sameynaynaa oo aan sii wadaynaa barnaamijyadeennii muddo 7 hore ayaan dhowr jeer u sheegnay. Isu soo baxyada iyo isu imaatinku waa xuquuq dastuurkeennu damaanad qaaday.
Go'aanka ay isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ku joojiyeen dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda toddobaadkan ayaa imaanaya markii goor sii horreysay uu madaxweyne William Ruto uu hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu ugu baaqay inuu joojiyo dibadbaxyada, kuwaasoo uu sheegay inay waxyeeleeyeen sumcadda iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaana uu madaxweyne Ruto uu sheegay inuu si taxadar leh uu u dhageystay arrimaha uu ka cabanayo amaba uu ka dhawaajiyey hogaamiyaha mucaaradka, isagoo xusay inuu soo dhaweynayo tilaabadaasi.
I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this,
si taxadar leh ayaan u dhageystay qodobada uu ka hadlay saaxiibkay Raila Odinga. Waqtigan oo kale ma aha mid la isweydiiyo, yaa tarsan iyo yaa qaldan. Anigu waxaan diyaar u ahay in aan gaaro aan la hadlo qof walbo Kenyan ah, noocyada oo dhan ku doonaha ahaado. Waa ay ka mid yihiin xubnaha la doortay iyo kuwa la magacaabay ee siyaasadda kala duwan iyo weliba hormuudka diimaha oo aan la hadlay.
Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, dibadbaxyadii ay taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigayeen qaybo ka mid ah dalka waxaa ku dhintay ilaa 4 qof oo uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada booliiska, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 oo qof oo kale. Waxaa sidoo kale jira khasaare kala duwan oo soo gaaray dhaqaalaha waddanka muddadii ay dibadbaxyadu ay socdeen. Si kastaba, mucaaradka Kenya ayaa ku xiray haddii wadahadalladan ay la yeelanayaan dowladdu ay miro dhali waayaan ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.